What a wonderful opportunity and grace is it to me to welcome you this morning.
Kwaze kwa inhlanhla eyingqayizivele kimi neyisimanga enentokozo ukuba ngikwazi ukunamukela namhlanje ekseni.
There's a lot of evil that come into this world through the internet and through social media.
Buningububi obungenayo kulomhlaba esiphila kuona kungena ngeenkundla zokuxhumana nangeinternet.
But how wonderful is it that it makes it possible for us here to have fellowship, to experience this day together with people all over the world who are tuned in to listen through the internet.
Kodake kuyisimanga kangakanani ukuthi siyakwazi ukuhlanganyela ndawonye nabanye abazalwane abahlanganyele kanye nathi ngamagaga somoya abathamele lenkonzo ngeyinkundla ze live streaming.
Brethren, we need the Lord.
Bazalwane siyamdinga uNkulunkulu.
We need to regularly check and recheck our spiritual books to make sure that it's up to date and in order.
Njalo bazalwane kubalulekile ukuthi empilweni yethu yokomoya sihlole ukuthi ngabe izinto zisami kahle yini izinto zisami ngononina yini kweza komoya.
We need the Lord when it's going well with us.
Siyamdinga uNkulunkulu ukuba sisize siqonde ukuthi izinto zisami kahle yini kithi.
So that we don't become proud.
Ukuze singeke sibe ngabantu abazoyiphakamisa.
We need the Lord if we're wealthy.
Noma ngabe kuthiwa sicebile siyamdinga uNkulunkulu.
So that we don't start trusting in money.
Ukuze singeke size sibeke ithemba lethu emalini.
We need the Lord if we are poor.
Noma ngabe kuthiwa sihlwempu kodwa siyamdinga uNkulunkulu.
So that we don't give up hope and become depressed and lose all hope.
Ukuze singeke silahlekelwe yithemba bese siba nengcindezi bese nje kuvele kuyaphela ngathi.
We live and we need the Lord in times of peace.
Siyamdinga uNkulunkulu ngisho ekhathini zokuthula.
We need the Lord in times of war, physical or spiritual.
Siyamdinga futhi uNkulunkulu nangezikhathi zempi ngabe impi yokomoya noma ngabe impi yokwenyama.
And that is why I've been looking forward to this day.
Ingakho ke lolu suku bengilangazelele.
And especially to this hour.
Ikakhulukazi bengilangazelele leli hora.
That the Lord would speak to me and speak to each one of us.
Ukuba uNkulunkulu akhulume nami aphinde futhi akhulume nathi sonke.
So I welcome you on this the first day of the week.
Akho ke ngiyanamukela nonke bazalwane kulolu suku lokuqala evikini.
You know, the first day of the week is something special to us.
Niyazini bazalwane ukuthi usuku lokuqala evikini kuwusuku lwekhethelo kithi.
In the Old Testament, the special day of the week was the seventh day, the Sabbath.
Testamentini elidala lolu suku lokuqala kithi kwakuwusuku lwesabathu usuku lwesikhombisa testamentini elidala.
But after something happened which we are going to celebrate next weekend, the early church started coming together on the Sunday, the first day of the week.
Alo mkhosi sizogubha kuleli sonto siya kulona kwase kuthi ke kwenzeke ukuthi ibandla lokuqala laseke lihlangana ndawonye ukuba likhonze uNkulunkulu ngosuku lokuqala evikini.
So we are happy to be able to celebrate this first day today.
Ngakho ke siyajabula ukuthi sikwazi ukuhlanganyela ndawonye sigubhe lolu suku lokuqala evikini.
But if you really want to find out why this first day of the week is so wonderful and so important to us, then attend next weekend services, the Easter conference with us.
Kodwa ke mawufisa ukuthola ukuthi kungani lolu suku lubaluleke kangaka, luyisimanga kangaka kithi, siyakumema ukuthi nawe uhlanganyele nathi kulezi inkonzo esoba nazo zePhasika kule mpelasonto esiya kuyona.
And we look forward to and we trust that many of those of you who are tuned in to listen to this service will come here and visit us and experience the Easter weekend with us here.
Impela sonto yePhasika silangazelele kakhulu sinethemba nokuthi laba abajwayele ukuhlanganyela kanye nathi ngamagaga somoya bazothola ithuba lokuba bafike bazohlanganyela nathi kulezi inkonzo zePhasika.
So next we'll have the youth choir that is going to sing for us.
Sesocela ke ikwaya yabantu abasho ukuba izosiculela.
But before they come, let's pray together.
Kodwa ke bengakezi phambili ukusiculela asithandazeni.
We bow before Thee, our Heavenly Father, this morning. We thank you for an occasion such as this.
Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu ngosuku olufana nalolu.
Meeting together.
Ukuba sihlanganyele ndawonye.
Listening to your word.
Ukuba silalele izwi lakho.
Hearing what you have to say to us today.
Ukuba sizwe lokho uNkosi ofisa ukukhuluma nathi namhlanje.
Open our minds, unlock our minds.
Siyacela uNkosi ukuba uvule izingqondo zethu, uyiqaqe izingqondo zethu ukuba zihlakazeke.
Touch our eyes and open our eyes to see your finger.
Thinta uNkosi amehlo ethu, uwavule amehlo ethu ukuba siubone umunwe wakho.
Touch our ears.
Thinta izindlebe zethu.
That we can hear your voice.
Ukuba sikwazi ukulizwa iphimbo lakho.
And bless this time together.
Siyacela uNkosi ukuba usibusisele lesi sikhathi sindawonye.
Amen.
Amen.
Ikhwaya lizocula amaculo amabili elokuqala lingelesijalmani elesibili lingelesingisi elokuqala lesijalmani linokumangala limangala ngomusa ngentokozo ngenjabulo yalabo abahlanziwe egazini lemvana labo abazinikele lithi nami ngiyangena ngiyasiphonsa kulomfula ukuba ngingene kulomfula ngihlanzwe nami kulawo mandla asindisayo linokubonga ukuthi nami ngisindisiwe bese lesibili lesingisi likhuluma ngayo imvu kaNkuluNkulu indodana kaNkuluNkulu enguJesu engena sice engena sono eyazivumela ukuba ithunyelwe emhlabeni ukuba isihlenge kulokwahlulelwa isize isindise kulokwahlulelwa kwesono. And the choir will sing two songs. The first one will be in German and the second in English. The German speaks of the bliss, the joy of the purified, those who have thrown themselves into the flood of the blood of Christ, saying, Lord, save me, help me, Lord. And it is to wonder about those who allow themselves to go into that blood and cleanse themselves into that blood. And it is saying, Lord, may I also be one of them, that this might and power that saves me from sin, I can also jump into it.
Thank you. Amen, 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 amen Siyambonga uNkulunkulu ukuba sihlanganise ngalendlela njengoba umvula inkonzo ke washo ngaphambili.
We are so thankful that the Lord has brought us together like this, as our MC said in the beginning.
Futhi siyabonga ukusondela kwalezi insuku eziyispecial kithina umndeni wenkosi oyibandla likaKristu.
And we are so thankful for this time that we are approaching. We, as the church, as the family of our Lord Jesus Christ.
Sesicule okuningi, sicula ngale nkosi.
We have sung a lot about this, our Lord.
Siyibandla, siculile ngomthombo.
We as a congregation sang about this fountain, that once we have drunk of this fountain, everything of the world falls away. This fountain is the blood of our Lord Jesus. To the one who has the privilege of drinking of that fountain, then their life is totally changed. And the youth choir also sang about the blood of our Lord Jesus, who, when we have passed through that blood, we have been cleansed of our sins.
Uma sonke njoba zwile besingabhukuda kulesi siziba sika Jesu ngeqiniso bekumele ishintshe impilo yomuntu.
If each of us would immerse ourselves in our Lord Jesus, there's no doubt that our lives would change.
Mhlambe kaduzwa izwi lenkosi awungitshele mzalwane kukhona osekushintshile kweyakho impilo.
Maybe you have heard the word of God so long already. Tell me, has something changed in your life?
Uma uzwile walamukela langena enhlizweni lasebenza ngeke usafane naqala.
If you have heard God's word and you've allowed it to come into your heart, definitely there will be a change in your life.
Iko ngibuza ukuthi sewuzwe kangaki ngalo mthombo ngaleli gazi sekwenzakaleni empilweni yakho la ungasho khona ukuthi hawu Nkosi. Uma kwakungabanga ngomusa wakho, uma kwakungabanga ngothando lwakho, angazi ukuthi ngikuphi namhlanje. Ngibonga Nkosi ukuthi ungigcinile kuze kube manje. Ngisayibona indlela, ngisawezwa amandla esiphambano, kwasona isiphambano ngiyobona umsebenzi waso empilweni yami.
Sorry. And that's why I ask you, how often have you heard the word? And has the word done a work in your life? And has that word changed your life? Has it changed your outlook? How you lived before and how you live now? Is there a difference for all to see?
Uma kungekho konke lungekho guquko kungekho ushintsha ngabe kuchaza ukuthi inkolo yethu ivangeli lethu lifile kanti.
And if there is no change in your life, then we can say that our gospel is dead.
Kodwa ayikuthi ingoba kuindaba isevangelini indaba kuwe othi mawusuzwile wenzani emva kwalokho.
And the matter is not with the gospel. The matter is with you. Once you have heard the gospel, What do you do about it in your life?
Yini impilo yakho ifane nedata? Liyangena emanzini, awubonakala umehluko.
Why is your life like a duck? You go into the water, you see no difference.
Yini impilo yakho ngaleli yasonto? Mhlambe kwakungcono ngaleli yasonto kunamanje. Singakuvuma lokho bazalwane kwenzeke kuthina esithi uJesu wasifela futhi sifakaza ngalamandla akho okufa kwakhe kwezethu impilo. Singenzeka kanjani sifane naqala pho?
And why is it if we look at our life and we say that previous week my life was better than what it is now? Why is it that our lives stay the same or go backwards and we have received this word of God?
Inkonzo zePhasika lapha ekhaya zoqala ngolwesihlanu, inkonzo yokuqala ngehora lesikhombisa ngo7 kulabo abangazi ukuze baqonde, nalabo abasithola ngamagaga somoya ukuze bazi ukuthi inkonzo zoqala ngalezo ekhathi ngo7 ntambama, bese kuthi ke ngosuku olulandela umgqibelo ingeyangena inkonzo ngo10, ngo3, ngo7 kanjalo, futhi nanga usuku olulandelayo ngo11 ilezo ekhathi izinto ezizohamba ngaleyo ndlela ey'nkonzweni zethu uNkulunkulu uma sigcina kulezi nsuku esiye kuzona.
Lord willing, the Easter conference will start on Friday at 7 o'clock in the evening, and then on Saturday at 10, at 3, and at 7 in the evening we have more services, and then on Sunday we'll be at 11 o'clock in the morning. We trust that the Lord will help us and that the Lord will bless us.
Umkhuleko enginawo namhlanje nakulezi insuku bekuyilona ukuthi hawu uNkulunkulu ngisize ngiphe amehlo okubona.
My prayer and desire these days have been, Lord, give me eyes that I may see.
Ngiphe indlebe yokuzwa.
Give me an ear to hear.
Sibona abantu akade behamba neNkosi isikhathi eside. Abafundi beNkosi ikhathi eyiningi bebeyilahla indlela. Ikhathi eyiningi bebengamuzwa. Bengakuzwa lokho akuzwayo uJesu.
We see people that walked with the Lord for a long time, his disciples that walked with the Lord, and yet at times they would leave the way because they did not understand and hear what the Lord was saying.
Ngezinye ikhathi uPaul impela ukuthi hayi nje ukuthi abezwa babona kuhlwile ngempela, abezwa abaqondi lokhu uJesu akukho nalokhu akubonayo nalokhu akubona kuzokwenzeka manje ababoni.
And not that they just did not hear or see, but that you grasp and see that they truly did not understand what the Lord was trying to show them and say to them.
Paula kukhona abanye abalandelayo basexukwini kodwa bese sixukwini akugakazi kubona aka indaba ikagqami akugakacaci kahle uJesu lona esimlandelayo indodana kaNkulunkulu okumele ubasizwe sithokoze sijabule ngayo.
And the crowds that were following the Lord Jesus, you saw that they did not understand, they did not grasp that this was the Son of God. We should be happy and joyful that He is with us.
Ingakho ngelinye ilanga uJesu mangabe ngena eJerusalem, awu bayajabula, hosana kweliphezulu, bendlala amahlamvu amasundu, bendlala ingubo zabo, bambona njengeNkosi. Emva kwensukwanyana makabethelwe makabethelwe esiphambanweni uyabona lo muntu uyezwa lo muntu na.
And we see how that when the Lord Jesus entered into Jerusalem, the crowds were so happy. They laid down their palm leaves. They put down their cloaks so that the Lord could walk as a king before them. And then a few days later, crucify him, crucify him. Do you think those people understood?
Namhlanje uyinkosi. Namhlanje umsindisi. Kusasa isigebengu. Makabethelwe, makabethelwe. Akanamsebenzi walutho. Abantu ababodwa, abantu ababona bezwa ngendlela efanayo. Kodwa izinto ukwenza kwabo kushintshe ngalendlela. Ukhona into ebesasodi empilweni yabo.
The one day he was the king, the savior. The next day he was a criminal. You can understand and see that there was something missing that people did not understand.
UJesu ebona kusondela ukufa kuye. Ebona kuseduze. Kuqhamuka amadodana kaZebedewu, oJakobe noJohane, noma wabo. Uma wabo uhluphekile. Nkosi, ma ufika embusweni wakho, angilekelele nje. La madodana amabili. Awubaphi ikhundla. Omunye mayifika embusweni wakho, ngomhlalisa ngala. Omunye umhlalise ngala. Mosufikele embusweni wakho.
And as the Lord understood that his time where he would die for us was coming close at hand, you find that the mother came with the two sons of Zebedee, James and John, and cried and said to the Lord, "Lord, would you make it possible that my sons, when you get to your kingdom, the one sits on this side and the one sits on the other side of you."
UJesu yabona ukuthi labantu beza nenye indaba, beza nenye topic. Yena ukwenye, yena ubona izinto ngenye indlela. Ubona impi, ubona ifu lempi elika Satan elizayo. Lizofuna ukuba lenza umathanda walo. Kuyithuba lokuba uJesu axhume kube khona kwenzayo ukuze basinde abantu.
And when Jesus saw that they had no idea what was coming, the Lord saw the battle. He saw that cloud of the devil coming towards him. And as he was going to fight this battle, that is what the Lord was busy with.
Cha, bona bakuboni lokho. Bona ikhundla. Ngono, ndodana yami ihlale ngala, eyihlale ngala. Kodwa khona mawubuka kwangekubi kube ngathi wayebafisela okuhle wasembusweni kaNkulunkulu kodwa nokho ngathi ihlale iphambili zazimqoka kakhulu.
And they had no idea. All that they were busy with was position. And it wasn't a bad request that they want the one son sitting on this side. And that is all that they saw, position, and not what the Lord was busy with.
Kodwa ngiqonde kukho ukuthi kwangathi uNkulunkulu engasiphi ukubona, asiphi ukuzwa okuyikhona khona.
But the point I'm making is that may the Lord help us, that we see that which we must see and hear that which we must hear.
Indaba endala uJesu alwake lokho ekhulume ngayo, ebaluleke batshela abafundi bakhe, siyofika isikhathi esinzima empilweni yami, kodwa noma sesifikile, kwangathi ababoni, kwangathi abaqondi ukuthi kwenzakalani.
For how long did the Lord Jesus tell his disciples, a time is coming of difficulty? And when that time was there, the disciples didn't even see it.
Mhlobo wam, mzalwane wam, njengoba hleli la sisenkonzweni, uyabona wena, kanti uyezwa na, uyakubona uNkulunkulu okaNkulunkulu, uyakuzwa yini okaNkulunkulu nesikhathi, ukuthi ubhekene nakuphi ngalesi sikhathi.
As we are seated here, children of God, do we understand and do we realize and grasp the time that we are going towards? There should be a difference in our lives.
Ekufanele masikhuluma ngenkululeko. Inkululeko yesono. Ngikhululekile. Isona sinamandla phezu kwami. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Uyanginqobela uJesu usuku nosuku. Bekumele sikufakaze lokho bazalwane. Bekumele kube impilo yethu. Ngoba sibhukuda kuleli gazi likaJesu. Lasithola khona inhlanhla ukuthi makukhona ongahambanga kahle sigeze sivume izono zethu size siphambanweni sigezwe kube khona umahluko empilweni yethu ukuze ukuthi ngihamba ngikhululekile.
When we speak of freedom, when we speak about being set free from your sin, we should understand and know what it means. And why is that? Because we swim in the blood of our Lord Jesus. So that if there is something that we have done, that we can be cleansed, and that we can remain in the Lord and remain pure in Him.
Sicabanga nje le ndaba ukuthi yafika insindiso. Lafika ivangeli. Wafika uJesu. UJesu wasilethela ivangeli. UJesu wasilethela ukukhanya. Indlela engibona ngayo izinto ngingumzalwane ihlukile kule yokubuka komuntu ongakholwa leyo nhlanhla ngayibona kodwa na.
When the Lord has brought us salvation, the Lord has brought us victory over sin, where we can live in the Lord, where the Lord has brought us the gospel. If we speak about those things, do you know what it is about? Have you experienced it?
Ungafakaza nawe ngamandla evangeli. Ela finyelela empilweni yakho la ishintsha impilo la kuqula ongasho ukuthi ngilokho engiyikho ngamandla kaJesu ngokusebenza kaNkulunkulu uma bengasebenzanga ngaba ngikho kwala uyawabona yini lawo mandla namanje esebenza empilweni yakho na noma sesikhuluma ngento eyenzeka engasenzeki manje.
The power of the gospel, is it a reality in your life? Do you live a victorious life? Are you able to say, I know what that is, and that is what sustains me every day? Or what kind of life do you live nowadays?
Sifundizwe lenkosi ncwadi evangeli ngoka Matthew isahluko samashumi amabili nesithupha 26.
We read God's word out of the gospel according to Matthew chapter 26.
Sizoqala ukufunda evesini lesithupha encwadini ngoka Matthew isahluko samashumi amabili nesithupha 26. Siqala ukufunda evesini lesithupha.
Matthew 26, and we'll start reading from verse 6.
Kuthe uJesu eseBethania endlini kaSimoni owayenochoko, kwafika kuye wesifazane ephethe umfuma we-alabaster wamafutha anenani elikhulu, wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni.
Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined at table.
Kepha abafundi bakhe bebona lokho bathukuthela bathi kwenzelwani lokhu kuchitha na.
And when the disciples saw it, they were indignant, saying, why this waste?
Ngokuba lokho ngakuthengisiwe ngokukhulu kwaphiwa abampofu.
For this could have been sold for a large sum and given to the poor.
Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo, nimhluphelani wesifazane na? Ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kimi.
But Jesus, aware of this, said to them, why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me.
Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo.
For you always have the poor with you, but you will not always have me.
Ngokuba lapho ethela lo amafutha emzimbeni wami ukwenzele ukungilungiselela ukumbelwa.
and pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial.
Ngiqinisile ngithi kini, noma aphi lapho liyakushunyayelwa khona leli vangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo kube isikhumbuzo ngaye.
Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. Well, in reading there.
Lendaba yanamhlanje iqondene nathi ngqo thina esiyibiza ngokuthi ngabantwana bakaNkulunkulu singamaKristu.
The portion that we have read today speaks directly to us, we who call ourselves Christians.
Uyabona lapha umKristu ohamba ngenyama nomKristu osemoyeni.
Here you see a Christian that walks in the flesh, a Christian that walks in the spirit.
Uyambona lapha umKristu obona izinto ngehlo likaNkulunkulu kaMoya, nomKristu obuka izinto ngehlo lenyama.
A Christian that sees things through the eye of the Spirit of God, and the one that sees through the eye of the flesh.
Kulendaba esifundile sithola owesifazane owenza into esimangaliso eyadida abanye abaningi.
What we read here was something amazing that this woman did, and yet to others it was confusing.
Abanye bathi lowesifazane ngenzeka kube nguMaria Magdalene lona uJesu enze okukhulu empilweni yakhe.
Others say that this could have been Mary Magdalene, who the Lord had done something great in her life.
Abanye bathi ngenzeka kube uMaria Maria udadewabo kaLazaro. Njengoba waye nodadewabo Martha nangumfowabo uLazaro lona owayeseshonile insuku ezine efika uJesu emvusa.
And others say this could have been Mary, the sister of Lazarus, and the sister of Martha, whom the Lord had come and raised from the dead after he had been dead for a few days.
Kodwa ke okubalulekile kule ndaba esifundile ngalo wesifazane injabulo eqhamuka enhlizweni yakhe.
But the important thing about this which we have read is the joy within her heart.
Kukhona okwenzekile enhlizweni yalo wesifazane.
There is something that happened in the heart of this woman.
Kukhona into lo wesifazane wayehluleka ukuyibamba mayebona uJesu.
Something that this woman could not keep in when she saw the Lord Jesus.
Uma ubona izinto indlela okwenzeka ngazo, mhlambe ngokwesiko lakhona akusho lutho, kodwa ngokolunye uhlangothi mhlambe mawufana nami nje ungaba nembuzo ukuthi kwenzelwani ke lokhu ngalesi sikhathi kanje.
If you see things happening, whether it be of tradition or way that it's done, it might not mean anything to you. But then you find others that will ask questions, why did it happen like that? You find people reclining at the table, having a meal. Here a woman comes, and she goes and pours perfume on someone's feet. Will you say, are those manners?
Kodwa lona wesifazane khona into eyenzeka empilweni yakhe, owayehluleka ukuyibamba, owayehluleka ukuthi akuveze okusenhlizweni yakhe ngalo Jesu wakhe.
Something had happened in this woman's life, and she could not express herself about what the Lord Jesus had done for her.
Baningi babenzelwe izinto uJesu wayebenzela izinto.
Many the Lord did things for.
Ngisho uSimoni lo abasemzini wakhe ngalesi sikhathi naye kuthiwa indoda ayinokhokho.
Even Simon who we find here, who we read was a leper.
Kodwa beselisukile uchoko kuyena, kodwa nokho esabizwa ngokuthi indoda lena eyayinochoko, ngoba mhlambe leli gama lakhe lasezela gqama ukuthi indoda enochoko le.
Something great had happened to him. He did not have leprosy anymore, but he was still known as Simon, the one with the leper.
Noma selisukile uchoko, uSimon the leper, uSimon lo onokhoko, uSimon lo wayenokhoko, leli gama lokhoko, isici sakhe sisahamba naye, sisamlandela, wahlukaniswa ngalokho ukuthi yena wayenokhoko noma engasenalo manje.
Even though he had been healed, he was still known as Simon the leper. The leper, that stuck with him. It was always known like that.
We are now Jesu ayezemzini wakhe. We are now ayefikele khona. Kodwa lesi simanga lesi salo wesifazane kwangathi uyamsika. Ngalokho akuzwayo ngoJesu wakhe, khona isenzo asenzayo, khona ukubonga afuna ukukuletha, angasakwazi ukulinda.
Even though Jesus was there at the leper's house, said maybe celebrating this, but here you find the woman that just jumped the queue, came because of her joy of what the Lord had done for her. She came to pour ointment on Jesus' head, even though Jesus had said, in 2 days' time it will happen. But those with him did not understand and realize.
Lona wesifazane wawathela amafutha ekhanda lika Jesu ngesikhathi esingathi kwakuyisikhathi esasinzima. Nakuyena uJesu ekulenkonzo akuyona namhlanje eqonda ukuthi usuku lokugcina lolu sinalo mcimbi sinalesi sidlo sokuhlephula isinkwa kuphawu ukuthi uJesu uthi funakala ukuthi kwenziwe ukuze akhunjulwe ngakho. Nakho sesiqhamuka sekwenzeka lesisenzo esavusa uhlevane kwabaningi ababehlezini uJesu.
When this woman came and she poured the ointment on the Lord Jesus, where the Lord Jesus was preparing, and he realized there's just one more day. This needs to be done. We need to prepare. We need to do this. And yet, here we find that the woman came and poured this ointment on his head. And with others, it caused strife and questions in their hearts.
Kwakuyisikhathi esinzima ukufa kuyasondela kuJesu. Lokho ayekubona kukude sekula eduzane.
It was a difficult time for the Lord Jesus. That which had been a way off, he realized it is now very close.
Kodwa laba kanye nabo noma ezama ukukhanyisa kanjani ababoni abezwa.
And those close to him, even though he tried to make it clear to them, they did not hear.
Kunalokho uvuka isiphithiphithi manje.
Instead of that, now it's just turmoil.
Kuvuka umbuzo kubafundi benkosi. Kwenziwelani lokhu? Kumoshelwane imali. Bekuzoba ngcono uma kuthiwa dayisile lokhu kwatholakala imali eningi kuphiwa abampofu.
A question comes up in their heart. Why is this done? What a waste. If better would have been if we had taken that and sold it and given the money to the poor.
Hey, mzalwane wami engikuphawulile kule ndaba ngithe Nkosi msize singaphambani nokuyintando kaNkuluNkulu. Angathi uNkuluNkulu mayethayele mina ngikhombele, uNkuluNkulu mayethayele ngikhombe kweyami indlela, kweyami indawo.
Brethren, what I took this for myself is, may I not go against the will of the Father, the will of God. If God's will says go this way, let me not go this way or go in my own direction. This glorious deed of this woman cause turmoil within the hearts of the children of God.
Sikhathe sinzima kangaka kwangathi uJesu ubedinga ukusekelwa la kodwa kwangathi ulahlwa yibona bonke nalabo abathembile abayingeni indaba yakhe babukeza izinto balibele okwabo balibele indaba zabo.
This time when the Lord Jesus needed support, this difficult time, those close to him were busy with their own ideas, their own things.
Vukimbuzo, tay, uyamosha lo. Uyamosa. Lamafutha abiza kanje. Bekumela dayiswe, tholakala imali eningi, kuthenga ukudla, kwabelwa abampofu. Kube ngathi beza nezathu ezibonakalayo.
Questions arise. Why this waste? We could have sold this for a large sum of money and given it to the poor. Questions that are actually good questions.
Christ, kungenzeka na uhlela unembuzo ethile ekhluphayo. Mhlawumbe na kunezinto ezithile ezenziwa abanye abantu ziyakhathaza, ziyakhlupha, kodwa uthule nakho, awuvezi. Sekuyoze kuvele obaba.
Christian, you might be sitting here and you have questions in your heart. Why do those people do it like this and like that? You keep it in your heart. One day it will still come out.
Ukusola kwakho izinto uza kahle uSathane uyakhlobisa ukuhlaba sengathi ulwele kwevangeli. Ubona imbono emihle emihle okungenziwa izinto ngendlela yobuKristu kodwa noma kunjalo ugejile ushaya iceleni.
Your ideas and ways of doing things, the devil is getting you in a direction. It looks like it is something good, but there's complaining in your heart. The devil is leading you down the wrong track.
Imoshelwane imali. Kwenzelwane lokho. Mafutha ngaka. Inikeza umuntu oyedwa nje. Kwenziwe lokho.
Why this waste? Why something that is so expensive? Only one person. Why only this? All these questions.
And
Jesus.
Okokuqala lamafutha awathelayo akubona wenu akusho uJesu lo kusho mina akubona wenu kusuka kuye athengwa uye uyena ohluphekela uJesu uyena othela amakhanda amafutha athengwe nguye nihluphekela nina ngento engaqondene nani neza nembona ngathi yabonakala eyobuKristu yobuzalwane kanti gcwele amadimoni noSathane phakathi.
And the Lord Jesus asked them, what does it matter to you what this woman is doing? I even say in my own words, she gave out the money. It was her ointment that she bought. She could do with what she wanted with that. And yet all these questions were coming in. You can just realize and understand it was full of evil. She did that which she felt in her heart.
Kodwa mawusubonga futhi khona abakusolayo ubongelani ngalendlela hobhasophi ithunywa kaSathane noma ngeza ibonakala sengathi zembethe ingubo zokukholwa kodwa phakathi gcwele amadimoni gcwele uSathane.
She satisfied the thankfulness in her heart, the way in which she wanted to thank the Lord Jesus. Now imagine if someone thanks the Lord in such a way, and then there are those that complain about that and find fault with that kind of thinking. That is where the devil enters in.
Vele nje, vele, vele, ngalesi sikhathi. Imkhuba yayenzeka. UJudas wayebhizi ngalesi sikhathi. Enamatulo ene indlela eyiningi zokuxhumana nabangaphandle exhumana nabapriesti ngendlela thizeni ephakathi yena la noJesu ephakathi kwabafundi kube ngathi konke kuhamba kahle kanti yena uhlela nabangaphandle ubuka indlela angabanjwa ngayo ubuka indlela angabethelwa ngayo.
Already at this time, things were in motion. Judas was already busy with the high priests. He already knew where to go. He already was planning how he can betray the Lord Jesus and how that they can capture the Lord Jesus.
Impela ngamangalisa kuba nje wahlinzwe lapha enkonzweni. Sonke sibukeka sesmart, gqoke kahle, sisenkonzweni. Silalela izwi lenkosi kodwa uNkulunkulu ubona okuye ubona okunye yena.
The amazing thing is that we are sitting here, we all look smart, we look like we are all one, and yet the Lord Jesus sees other things.
UJesu akabuki ngendlela esibuka ngayo, akezwa ngendlela esizwa ngayo, futhi ngeke simkhohlise nanini nanini, funeke sikwazi ukuthi akana kukhohliswa.
The Lord Jesus sees everything. We can have an outside appearance, but let us not fool ourselves. The Lord sees everything at all times, what happens in our hearts. The Lord Jesus sees your heart. That sin that you keep in your heart. Yes, you go to everyone. You have a big smile. You greet everyone. Make as if there's nothing wrong. The Lord sees that sin that you do not want to get rid of in your heart.
Akekho ebona, akekho ayiqonda ukuthi kwenzakalani enhlizweni kaJudas, akekho ayiqonda ukuthi kwenzakalani kwabanye abafundi, kanti bona babe busy begaya ibhodwe labo, bepheka ibhodwe labo. Ah, afika amafutha ongesiwona nawabo, adalula okusenhlizweni yabo. Ukuthi kanti baqamba amanga kangaka ukuthi bayamthanda uJesu beyizitha zakhe.
No one saw what Judas was busy with. No one saw what the other disciples were busy with. And yet, this ointment came. And this ointment just revealed everything, showed the world what was happening.
Amafutha. Ai angathi amafutha okugcina. Amafutha. Ai nephunga elimnandi. Kube ngathi uMaria lo wesifazane kuba ngathi wayisevalelisa kahle kuJesu ngalokho azohlangana naye nakho kodwa mina ngiletha amafutha angizobonga ngalokho angenzele khona nami nginombuzo uphazanyiselwani okwesifazane.
This ointment, the best that was there to be gotten, the most expensive, was there to give thankfulness to the Lord Jesus. And then this ointment came. And the question to you is, what is this ointment revealing in you?
Ujuda. Kanti ubekwe kulesikhundla nje. Useyibona emkhulu yena kunoJesu. Useyibona yena aze kangcono kunoJesu. Bengithi mina umfundi lo umfundi kaJesu kumele alalele uJesu kumele kuba hambisane noJesu kodwa manje usengaphambili manje uyena osenquma akufanele lokho nakho kufanele bengamele kwenziwe kanje na hey uNkulunkulu asihawukele ikhundla uyibona umkhulu. Akasekho sokutshela nalono kumele ukuthi usubmithe kuyena umbone ngaselutho udumo lwesikhundla likuthathela kufake wena.
Here we find Judas. Judas thinks and puts himself before the Lord Jesus. He doesn't understand what the Lord Jesus is busy with, and then he himself thinks he knows better. Oh, let us be careful. Let us be careful how we react to others, that we are now proud and we think we are better. Those whom we need to submit to, we end up telling them what to do.
Izwi leNkosi liyasitshela ukuthi umelene yena nabazidlayo.
God's word tells us that he is against those who see themselves as great.
Umelene nabayiphakamisayo, umelene nabazidlayo, abayibona beutho bengelutho.
He is opposed to those who are proud, those who see themselves as something.
Bese kuvele konakele kuJudas. Kodwa nokholela ithuba bekusengelakhe lokuba ishintshe impilo yakhe. Kodwa cha, kwaba ngathi kwabe sikulethe yayisigcwele inkomishi esenza konke akade lokho ekufihlile kusenhlizweni yakhe. Akusafihleki manje, sekusobala, iyabonakala inhliziyo kaJudas ukuthi hawu Judas. Uyishanga nomkhulu kangaka kaJesu kanti uyisitha sakhe.
Judas had already forsaken the Lord, and yet this was his opportunity to come back to the Lord. But his cup was full, was so full that now it was evident to all that they could see, oh Judas, what are you busy with that you are betraying your Lord?
Imini yensindiso ifikile. Unyaka wensindiso ufikile.
The time of salvation, the year of salvation has come, is at hand.
Unyaka wokuhlangulwa kwezono. Isikhathi sokuhlangula kwezono sifikile. Kodwa mzalwane wami, senzani ngaso na?
The year, the time has come where we can be set free, where we can be cleansed from our sin. But brethren, what are we doing with our time?
Isikhathi sokubuyisana noNkulunkulu. Isikhathi sokuba sibe nobudlelwano noNkulunkulu. Uyohlala ezonweni kuze kube nini na?
The time for us to make restitution with God. For how long will we swim and stay in our sin?
Umsebenzi kaJesu wokuzinikela kwakhe ukuba yonqamlezweni aye Golgotha kwakuba kuliwe nesono futhi makuliwa naso sinqamuke juqu. Hayi ukuthi umuntu abe sesonweni avume isono aphindele kusona futhi. Uthu Jesu lo owenza lokho ufana nenja ehlanzayo ibuyela ebuhlanzweni bayo.
And the work that was accomplished at Calvary, where the Lord Jesus was on his way to die for our sins, so that our sins can be forgiven and forsaken. Not that we go and get forgiveness of sin, then we go back and we keep going back and forth. The Bible tells us that we are like a dog that goes back to its own vomit.
Indlela yokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu, phakathi kobutha phakathi komuntu noNkulunkulu, yayisivuliwe, ivuliwe, futhi ivulelwe inguna phakade ukuthi mawusungenile ngala usungwa ngapha.
The way of forgiveness of sin had been opened up, and it was a way that is there for all eternity. If you have already gone and been forgiven your sin, why do you ever want to go back to the other side?
Thulisa inhliziyo yakho. Ungabheki oseceleni kwakho. Zibheke wena nje. Awuyibuza wena. Yini mina ngibe nje? Yini ngingayiphili impilo yobuKristu? Yini ngingayiphili impilo yomzalwane oqhashukile ezonweni, osusiwe emaketangeni kaSathane? Yini impilo yami ingaqondakali kuze kube manje? Yini eselekele ukuba yenziwe futhi ngaphezu kwalena eyenziwa yiGolgotha, eyenziwa uJesu esiphambanweni na?
Be quiet. quieten your heart. Think about this. Where is your life? Why is your life not testifying? Why is your life not showing the world that the gospel has done its work in your heart, that Calvary has come into your life, and that you have changed, and that you are totally parted from sin?
Umama ubaba sonke sibabaza amandla siphambana igazi lika Jesu.
How wonderful
God. Ukhlupheka kwakhe siyamangala ngokhlupheko ngaka uJesu angena kukho ngathi sibonga ukuthi akubanga yize uma sibona lo msebenzi wenzeke kwezethu impilo.
How wonderful if boys, girls, mothers and fathers, testify of the wonderful work that the gospel, that the cross, that the blood of the Lord Jesus has done in our life, where it has changed us, where it has separated us from evil and from sin, and where it has put us into the light of the Lord. We have a question. Is it not sufficient? Is it not enough what the Lord has done for us on the cross?
Nezimbi namachilo amabi umbuzo ongayibuza wona kodwa Nkosi kwashoda phi kwasile laphi ukuba umuntu engaphila ahlale ezonweni zakhe namanje pho.
Was the work done on the cross not enough? Why are there still lies? Why is there still gossiping? Why is there still sin between women and men? Why is that still evident in our lives? Has not enough been done for us to receive victory over that? Was the cross not enough?
Siyamangala sonke. Siyamangala indaba ka Judas. Siyamangala ngendaba ka Judas. How? Umfundo wayeseduze kangaka. Umfundi owayenza izinto noJesu eduze kangaka kube nguye uSathane angangena ngaye. Kulunkulu yenzeka kanjani lento?
We are amazed. We are shocked at what happened to Judas. A disciple that was so close to the Lord Jesus, who had seen the Lord at work and had been so close to him, and yet that the devil can enter and that he can betray our Lord.
Mhlambe singakhuluma sibabaze lokho kanti baningi uJudas laphakathi kwethu.
Maybe we stand amazed at what happened to Judas, and yet among us they are full of Judases.
Isono sika Judas isono segazi wachitha igazi elingenacala ikho kwehluleke ukuba ungakhona ukuthethelelwa ngoba kwakulayeziwe maye kulowo lendaba eyoza ngaye maye kulowo uSathane ayothola ithuba ngaye noma sekufuna ngenyembezi.
Woe to the one that commits the sin of Judas, because that sin is a sin of blood. And that is maybe why there was no forgiveness for him, because the Bible tells us that woe to the one through whom it will come. He cried out, and yet there was no forgiveness for him.
Jesu yabona izinto Kodwa abangabakhe abaseduze inhliziyo yakhe bayibonele ezinye izinto nje balahlekile abakuzwa ababoni lokho akubonayo akuzwayo uJesu ngale mini ngalesi sikhathi useduze umkhapheli futhi hayi ukuthi useduze ngihlezi naye lapha etafuleni ngihlephula isinkwa ngisinika yena azabuza umbuzo uJesu lapha esho ukuthi omunye wenu uzongikhaphela la naye ngesibindi ngaba yimi inkosi na.
And where we see that the disciples did not see as the Lord Jesus saw. They were busy with their own thing. And yet the Lord was with them. The Lord even said, among you, there is the one that will betray me. The Lord saw the difficult time. And then the one who was to betray it even asked, is it I, Lord?
Kodwa kwakunyaka wensindiso lo. Kwakunyaka wentethelelo. Kwakunyaka wokubuyisana. Kwakunyaka womusa phezu komusa. Nanamhlanje okusenjalo, wenzani wena ngakho na?
It was the year of salvation. It was the year of forgiveness. It was the year of reconciliation. And it is still the year now. What are you doing about it?
Loqonde ukuthi uJesu wathi mangabe zosithethelela ehlanzi izono zethu wayezokwenza umsebenzi opheleleyo akawenzanga half wawenza ngokuphelela ukuthi masivume izono zethu sitholela lensindiso nokuthethelelwa siyakhululeka hayi ukuhlala ezonweni. Hayi ukuthandizwe. Hayi ukugqoka njengezwe. Bantu abasha abakholwayo. Msana uthandizwe. Msana uthanda ukugqoka njengezwe. Sanigqoka amabhulukwe. Ngothi nginitshele impela. Nifuna ukugqoka amabhulukwe anifana nezwe. Indlela uNkulunkulu asifundise ngayo indlela yokukholwa nokuhamba kahle sibukela phansi manje sithanda kwezwe udukile udukile uyishiyile indlela ushiyile indlela la kumele ukuthi uhambe khona mawuthanda lokho bekumele wena usuku nosuku iBhayibheli lisho njalo lithi umuntu omusha ufuneka ayihluphe ngokuthi namhlanje ngingayikhonza kanjani inkosi yami namhlanje ikuphi engizokwenzela inkosi yami uhlushwa yini wena.
When the Lord Jesus came, he did a complete work. He did this work on the cross so that when we come and we confess our sin we can part from totally, that we do not go back to it. But why? Why do we want to live close to the world? Girls, why do you want to be like the world? Why do you want to wear pants? The Lord has shown us that this is the way that he wants us to walk. Why do we want to go back to the world? Why do all of us want to live as close as possible to the world?
Jesus, when I'm 70, opheleleyo njoba ngeke ngasho ngaphambili akenzanga into ehalf noma ecishe be half noma ecishe ukuphelela ophelele insindiso yakhe iphelele zwana mzalwane zwana mntomusha insindiso kaJesu asiphe yona phelele maku 100% 100% hayi 99.bani 100% bekumele seneliswe lokho, sithande lokho, sithathe lokho, sihambe ngakho, ngoba ikhona okunempilo, okunye ukukhohlisa kaSathane.
The Lord Jesus did a complete work. We say he did 100% work, not a 99.something%, 100%, so that we can get complete salvation, that we can remain in the Lord 100%. And we can live a life of victory, full with all our might for the Lord.
Pile impilo yokuqhaqhamuka okunqoba ngamandla kaJesu afinyelele empilweni yakho noma uhamba kubonakala ukuthi khamba ingane le ezwa amandla kaJesu hayi mzalwane ohamba ethwele imthwalo bazalwane thulani imthwalo yenu thulani imthwalo yezono zenu vumani izono zenu nishiye niphilele inkosi hayi ukuthi nambe ngicindezelekile ngoba nithwele imthwalo nithwele izono nithwele kaSathane ninabudlelwane ebuni noSathane efikile uJesu eyinkosi ukuzosindisa na.
Where we live a life of victory, a joyful life with the Lord, where we know that when we have given our life to the Lord, there's victory over sin and over the world. Why, brethren? Why do we walk around with burdens on our shoulders? Why do we live? Why do we show everyone that we are burdened and that we are carrying? Bring it to the Lord. Confess it, that it can be taken away.
Uma khamba kahle la. Uma kumhlophe la. Uzofuna ukwenza izinto ezimhlophe.
If it is clean here, if it is pure and white, you will want to do what is pure and white.
Ingakho lo wesifazane kube ngathi wayenza izinto ngokweqisa. Ezenza nalangathi akufanele khona, kodwa wayengakwazi ukuyibamba ngoba kukho ayikwazi. Akukho ayibonile okwakungcono kunalokho okwakumele ukuthi akwenze. Ukusindiswa, ukukhululeka kulezi zinto, kulezi zono ezazimbophile. Ukhululekile manje. Bekumele sihambe ngaleyo ndlela abazalwane. Ufikile uJesu ngamandla akhe kwethu impilo kwadaleka ukusha.
And that is why this woman could do this, bring this joyful deed and overflowing, did it in a way which did make sense to everyone because it was complete in her heart. She had this full salvation. She had this full joy. May that be so in our lives that we are also conquerors over sin.
Ziphi insizwa ezithayo ngumsa kaNkuluNkulu kumhlophe la. Kumhlophe la. Kuze kube kumhlophe nala. Makumnyama la. Kumnyama nala. Makumnyama la kumnyama nasengqondweni. Bona imicabango yakho. Ulibala into kaSathane. Ikhe kuthumbile. Ikhe kwenza izinto. Ikhe kubukisa izinto. Ikhe kubukisa o-internet. Ubuka izithombe engafanele, ezingcolisayo, eziqedayo, ezikubulalayo. Yilokho obhizi ngakho. UPaul okufa lolo. Khomba ukuthi khona okufile kweyakho inhliziyo. Ikhe izinto zenzeka kanje. Ufunelani ukufa? Kukhona ukuphila na?
Where are the men? Where are the young men? Where the hearts are pure, where the hearts are white. Because if it is not so, then there is darkness. Darkness here, darkness in your mind. And then you go and you look at things that you should not look at. On the internet, you look at pictures that are not those that you should look at. You go and you do things that you are made to do because of the darkness that lives in you.
Khathazekile. Khathazekile uJudas. Kuyamoshwa. Kumoshwa imali. Ngabe kwabe kwenziwa izinto ezingcono. Ziphi? Ziphi Judas? Qamba amanga la. Ziphi zona? Ngoba wena usohlelweni wena lokuthi uzoyibulala kanjani inkosi. Ikuphi lokho okuhle othuza nakho ofuna ukusikhohlisa ngakho? Ningakhohliswa abazalwane. Noma qhamuka abanye abantu bethu uzwile bethi beza nendaba omvala umlomo angeke ngendaba zakho.
Judas is troubled. Oh, why? Why do this? We could take that money and we could do something else with it. Why is Judas deceived? What things did he want to do? Don't you be swayed. And if someone comes and tells you this, you go with that wind. Or you go with that wind that you are just swayed back and forth.
Asuka kamnandi uJudas wahamba. Ninganginika malini. Uma nganikela ngaye manje ngizokunika imali. Bamphosela bamphosela wona lezo zinhlamba engamashumi amathathu kwabe kwenele ukubathathe anikele adayise ngindodana yomuntu.
And then Judas went his way and he betrayed the Lord, asking them, "What will you give me?" They said, "This amount of money, these coins," he said, "That is fine." And he took that and he went and he betrayed the Lord.
Namanje ubona ukuthi inkinga yayisemafutheni okwakumoshwa kuwona amafutha ayenenani okumoshwayo khona kwasegcwalisa inhliziyo kaJudas. Sathane ungamnika ithuba, mawumnika ithuba njengoba lisho iBhayibheli, mawumnika lo muno lo mncane uzobamba sonke isandla.
Do you think the matter was still with the ointment? Judas' heart was full of evil. And that is why he went and did his work that he did. The Bible tells us, do not give the devil anything. Don't give him your small finger, because if he does that, he will take your whole hand.
Unikelele wandulela ukufa kwakhe, kwenze ngokushesha ngoba uyibambile, ubamba imfihlakalo. Laba bakhalayo bakhaliswa inhliziyo zabo, bakhaliswa onembeza babo, bakhaliswa lokho kubi abakubonayo kwezabo impilo.
And that woman who did that wonderful deed, did what was on her heart, what the Lord put on, she went because she was anointing the Lord already. And those who were complaining, what were they complaining about? It was the evil in their heart, and it was coming out.
UJesu uvuna lo wesifazane. Alikho icala kulo. Asikho isono esenziwe lo ngamafutha akhe. Wenza okuhle. Labantu bakhalelayo ninabo njalo. Nisazoba nabo njalo, kodwa mina sincane sami isikhathi. Ningabe nisangizwelana kulokho nje, sincane sami isikhathi. Nyeke nenze lokho akwenzayo okusenhlizweni yakhe. Nizobabona laba enibakhalelayo njengamanje. Ake nimyeke enze lokho akuzwayo enhlizweni yakhe. Wandulela ukufa kwami.
Where the Lord Jesus told them, do not trouble the woman, because she's done a beautiful thing. She is doing that which is on her heart. She is preparing me for my burial.
Abanye bathi umucabanga amafutha alo wesifazane ubusucabanga ngala mafutha okwakumele ukuthi ugcotshwe ngasi isidumbu sika Jesu sigcotshwa ezothathwa efakwa lapha na ethunini lakhe. Lokho kwakubiza kakhulu kunamafutha la akhalelwayo.
And if we look at this ointment that the woman poured on Jesus' head, if you would look at the ointment, the oil that is needed to prepare the body of the Lord Jesus for his burial, that the amount of that oil is even more than the amount of oil that the woman had given.
Masithanda ukunikela uma unganikela ngonakho ngoJesu akwenzele khona ungasicula namaculo. Thatha konke nginoJesu. Thatha konke ngino Jesu. Maningi amaculo anjalo. Ungathatha lonke izwe. Ngishiyele uJesu nje kuphela. Ucula ngenhliziyo lokho noma ucula nje. Kodwa khona ukuthi mawuzwa umsebenzi ongaka kaJesu. Awu, yine bengayigodla. Uma kukhulu kangaka uJesu angenzela khona.
And where we say, let us give everything to the Lord. Let us give ourselves. How often do we sing? When we are singing, we say, I have given everything to the Lord. I have committed everything to the Lord. Is it so? Is it true? If we look at what the Lord Jesus did for us, how much can we ever give that will be enough? That's why we can just give what we have.
God is a kumbula nje. Loku Jesu wenzela khona. Usakhumbula ukuthethelwa kwakhe izono zakho. Usakhumbula kuhle ukuyikhumbuza. Usakhumbula yena ukuthi ayengakanani le mthwalo yakho. Uyavuma futhi manje ukuthi uSathane acindezele ngayo. Usufuna ubuyele emuva. Usufuna ubuyele eGibhithe. Umsebenzi uqediwe. Umsebenzi uphelelisiwe. Usafuna ubuyele emuva. Ukwenzelani lokho kube kangaka? Esikhundleni sakubonga. Nkosi Jesu akunakho okwanele. Anginakho engakunikeza khona. Kuthiwe ngokwanele. Uma ngicabanga okungaka ya owangenzela khona.
Do you still remember what the Lord has done for you? Do you remember where the Lord has taken you out of? Take time and think about it. Remind yourself of what the Lord has done for you. And if you think about that, will you ever have an idea? Will you ever have a thought of going back to Egypt, to where you have been saved out of?
The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Aw bazalwane, uma besikusho ngenhliziyo. Ngibheka kwasezulwini. Angisena ndaba nokwasemhlabeni. Unkulunkulu mangethembeka kulokho engiculane engishoyo isiphambano phambi kwami izwe emva kwami.
If we would only do that which we sing, is there anything more? When I just keep my eyes on what is in heaven, I keep my eyes on the cross, how can I ever look back? How can I ever go back to the world?
Nimhluphelane wesifazane emsebenzini awenzayo kulomnikelo ngaka wenzayo ukwenza lokho ngoba sezincane zami insuku ngisene sikhathi mina nalabo enibakhalelayo kodwa ke nimnike ithuba enze lokho kusinhlizweni yakhe.
Why do you trouble this woman with what she is doing? My time is short. I only have a few days. Your time is still long on this earth. Why do you trouble her?
Allow me just one last remark.
Ngivumelele ukuthi kube khona engizokubalula nje kodwa.
Who could have ever thought that doing a good thing becomes the enemy of God?
Bani nje wayengakacabanga ukuthi ukwenza into enhle kungaphenduka kube isitha sikaNkulunkulu.
I'm referring to them having said, the money spent on the oil to anoint the Lord Jesus could have been given to the poor rather and helped them.
Lokhu ngisho ngenxa yamazwi abafundi abawasho bethi lamafutha ngabe athathiwa dayiswa le mali besiyathathwa inikezwe labo abampofu.
Giving money to the poor is a good thing, but it would have been an enemy to God and God's will.
Yebo kuhle lokho ababefisa ukwenza bathatha imali bayinikeza abampofu kodwa lokho kwakuzophenduka kube yisitha kumbuso kaNkulunkulu nasentandweni kaNkulunkulu.
That's the difference between being humanitarian to try and do good and doing good because Christ is telling you to do good.
Lapho ke la kuhlukaniseka khona izinto kuhle ukuthi wenze lokho kuhle kodwa ukwenze uma ngabe kuKristu oshoyo ukuthi ukwenze hayi uzenzele nje wena ngoba.
Who's one of the biggest enemies of Christianity?
Bani isithe sikhulu senkolo yobuKristu na?
The humanitarianists.
Labo abathanda ukwenza izinto ezinhle.
They are willing to give money if you do a good work. If you help the poor, if you help the orphans, if you assist people coming out of drug abuse, yes, they'll support you. Wonderful. But if it is because Christ, you've got a relationship with Christ, they will not give any funds to a religious organization. You must be non-religious. This story about giving money to the poor, the money of the ointment to the poor, originated. It came from Judas. Friends, can I tell you a secret? The main reason why people have been attacking this work is because Judas, the ultimate Judas, Satan, has convinced them that there's not enough good being done in the right places. For the child of God, the most important thing is to please the Lord. To be able to hear those words one day, well done, good and faithful servant. And that will influence the way I as a parent treat my child. The way I as a child behave towards my parent. Brother towards a sister and sister towards a brother. And the Judas has come and speak about love. And they say within your families that's the most important thing. No! The most important thing is to please Christ. To live for Christ. To encourage each other to live for Christ. With all our hearts, parents encouraging children to live for Christ, and not just being doing good and showing love at all times. What's the biggest enemy of the church? We must preach love. Don't preach sin. Don't get people to turn away from their sinful ways. Yes, you get the Judases in this world who actively plan and structure to serve the devil and who have made up their minds that they want to serve the devil. But you get Christians who have the attitude of just doing good and think, well, then I'm in God's will. And yes, doing good is very often on target. It's a bullseye. It's very often the right thing to do. I'm not saying we should not do that. But you get Christians giving money to the poor that should have been used to anoint the body of Jesus Christ, and they are lost because they're not living in the will of God and they don't hear the voice of God.
Time
has gone, but friends, this today was a challenge to me. What we've heard, we've got to live out tomorrow. And let us ask God for the grace to do it. So can I ask the choir to come again and sing to us the song, "One Step More, One Step More, Give Me Grace for One Step More."
Ngaphinda ukuthi ngicela ikwaye ukuba ize ngaphambili isiculele icule lithi isinyathelo nje sodwa ngiphinde ngisase sinye isinyathelo ngisondele kuKristu.
So that we live in God's will tomorrow.
Ukuba sikwazi ukuphila ngaphansi kwentando kaNkulunkulu kwikusasa.
Let us pray together. Lord, give us the grace and the faith and the strength to take the next step which you've spoken to us about in this service. Whatever you would have challenged us about, give us the grace to obey. In Jesus, our Lord's name. Amen.
Amen.